samba pa kingawo echo koza chive ela tugenda mukoti hotelo bitebye neneka ilira ofisa sasila mosaja yabade serious nyera nagana najja yolu papula ne peni nawandike bifapo nawandike chikate motoka yange nawandike namba ye motoka yange bweyamaze nambuze linnya lyange konze nze bugembe koye nsanyuso kulaba bulijjo nkuwulira ennyimba zezo zalokola ne mukyala wange bakunamba yonna kukubirangako konzono kuba kukyesimu yange kwogirina wali kujjukira nawe basirikale banibeera mikwano gyo nga tokyabadduka ngalula edda ate olisuza landirodiwo tokamajjukira baana be wange mu nnyumba bafaayo nnyo gyendi juzi baguze ne neti munsule ng'omwo balina enjogera yaabwe gye bagerezezeeyo bwensiri tezikuluma eggwanga likwetaaga baana mwaka janja kamwako ke muleeta bwe nasulira ku luguuda ani yaleeta neeti olifuna abakwagala naawe bamanyi okumpita mu makanisa gaabweyo bwentuuka ne bakuba enduulu mbu basanyusa nnyo 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 nebuuza banaabampaana baali waluli bwe nayimbanga nga bennyimbira beebase meme yange ez'enduulu tezikulimbanga oyo aba mukama nga yajjukidde essaala zo bantu ba wano beegendereze bamanyi bakuwanika waggulu nnyo ate ne bajjawo eddaala tebawaana baavu abanaku tebabawaana balina ddiguli mukama gwazitula gwe bawaana bajjukiza ba mukama temukowanga mukama ajjukira ng'ennyonyi zifuuza obugaali amawanga gakwesunga ono yambuuziza gye njagala ne mmusaba mmotoka era naagimpeerawo mu nnyimbye bulungi ne nneebuuza banaabagaba emmotoka baali waluli nga tambuza ekigere nneebuuza banaabampaku byabwe baali waluli bwe nanoonyanga ekikumi nga telyakimpa ono yansabye mugulireyo kiro ya sukaali mu kino kyendi zibadde saala zaabwe ne mmutunuulira ne mmujjukira nga y'omu kwaba baatutigumya luli nga batuloga abaloko bagamba twakusabira nga buli omu agamba twali ku lulwo wacyali Yesu bimba sasira abamu